na kumzuri baba.
Ya atengete amani ya kusala.
Na kumzuri. Mwaka.
Ya ndio kweli ya ndugu mimi napenda.
Lakini wewe mkaza sasa anakuambia unajua.
Na wazungu ni wa kweli, hapana machasa. Sura baba kwamba anafanya takara. Lakini siku ya haki, siku ya kweli wa Mungu. Wengine akibahamu wa Mungu, hapana machasa. Waini wazungu hao na wabinga hao wala kona ya zamani
wazungu
haruni pande ya mamuma kwa sababu acheni kwa mpira wabia lakini katika kona hao wanarusha nyuma atarudishiwa ingine baadaye. Lakini siya hote wanda andalia isha baadaye kulengene na hati wangine teweza kuhuni uzu mbinu yue andalia mbinu yule andalia na zikini niko hati wale hakuna lawama atarudisha. Wale hakuna hiko lawama basi atapati watu awakati kazi nao kama nataka watu kwa kiasi mimi sitaki apelekewe watu wa kiasi afanye kazi yake niko watu yake apatiwe akae hoko mbali atulie afanye imani na utaratibu na umakini na tabia na vitendo. Lakini watu ya imani wala ina juhudi wengine ilikuwa hikima niwezi kubali kurudisha nyuma, lazima nirudishe kazi ndani. Akiwa iko amani na usalama juu ya watu, mimi tarudisha. Mimi nataka hiyo peke yake, sitaki kitu kingine. Na kitu moja katika ulimwengu, wale wazungu hao kwa hiari yao amenyua mkono kwa njia ya amani, amejirudisha nyuma. Hata kama anafanya kitu gani, hakuna ruhusa ya kufunguliwa mpaka siku mbili. Hata kama iko madhara, bora akae kwa salama. Baadaye anarudishiwa njia ya haki, sawa na haki, ananyoshwa, anahifadhiwa mpira amiri mumi akiingia kati ya sawa njia ya amani na usalama ya jamii. Hapo tazingatia nipime kamera yake nijue ubaya wake, uovu wake na ubaya ni kitu gani. Mambo ya lawama ambao kwamba lawama ya havyo sitaki. Kama ina lawama na mtu gani, hata kama naua watu, hata kama nabakiza watu, mpaka wakati madhara yake atazingatiliwa baadaye. Maana kwa sababu tangu wakati hiyo amewachiliwa, kwani watu wamemalizika wakati yeye ameharibu. Iko wapi watu tangu wakati ile? Bwana akusamaki anashindwa watu mambo yetu namna hii. Ndiyo mambo yetu namna hii, ni kuchana macho, ni kutenganyana, ni kuambana, ni kuhayau, ni kuhayau. Na bado anaandamana mwetu, anazinyika, anawaka, anazinyika, anawaka, anazinyika, anawaka. Uko!
Aya,
kawai!
Kawai! Amekuja
uchukivu, haina haja kuuana, hana haja kudhulumiana. Ni kupana na usa watu ipokele kama inju kile mahala umeinju ipatie nafasi watu hao jengea inji atapata. Watu wakikuheshimu na wewe fanya imani na watu. Fanya imani na watu, fanyisha kazi na masaa. Funga kazi kwa saa. Fanya kazi kwa saa. Kama kawaida dasturi ya watu yote. Na kuangalia watu na kuangalia na kazi. Akiwa yeye ni mshindani wa watu. kisha alafu narudi analaumiwa na yeye hapa anasikia hiyo kitu ananitia uchungu maana kwa sababu unanipotesha maarifa yote sina njia yoyote yakaweza kufanya basa kwake amenipotesha panti ya basa ya kutenga yeye mahala amenipotesha mtu kama hii
Yeah, yeah, yeah.
tena jua rambi ya joko hapo. Yetu ya waswai. Ha? Mana, rambi ni mengi sana. Atachekiwa, atapekesheriwa, atashafishiwa, atakujwa rambi yao. Wangaya haki yao nunagati. Atasimamishwa mahali maji, atasimama na serikali. Kutoka anasimama mazungumzo yao. Saidi ya kushuhudia rambi wako wameandikwa maneno yako. Kwa hii rambi iko mingi sana, na kila rambi hajui manzake, anajijua mwenyewe peke yake. Sijui kama fahamu hii wanayo. Mpira amina mwili. Amini, iko pamoja na Saidi mimi Saidi ya serikali. Hapa angalikuwa Saidi hawezi kusimama kuja mhubiri yangu. Na hakuna serikali karibu yangu. Lakini iko Saidi kubwa sana, mimi nashukuru juu ya serikali. Na rambi yote iko Saidi yao.
Tumeona.
Ya mwanadamu anashuhudia maneno yao ya kuteremshwa. Akiwa ni udhuri, akiwa ni ubaya. Nairobi, Mombasa, mahali yote anafahamu. Kila eneo anajulikana. Rambi inafanya kazi gani? Akiwa vitendo mzuri, akiwa vitendo mbaya, anajulikana. Rambi ya kukonesha watu amefanya haki. Rambi anaua watu ovyo. Zote ameeleweka na amejulikana na amefutuka kutuka yote mahali yote dunia mzima. Waini mahali hiko tafadhali kwa hisani yao. Allahu Yasin, ya Rabbi Yasin, kai Rabbi ajitulize kwa hisani, awajitulize, awajitathimishe kwa njia ya amani na usalama juu ya jamii. Kamli hana dhambi,
ndio
Kamli hana dhulma, Kamli hana hiyana, Kamli hana hasidi. Mambo yote mwenye Rambi, mambo yote mwenye Rambi. Lakini yeye mwenye Rambi akiwa anafukizwa, adha yake inashikwa, wako anaangalia aseme uongo. Ile ile naona anazungumza haki ya kweli, akiwa ni kweli, akiwa ni urongo, akiwa ni mizi, akiwa ni nini, lazima unazungumza bila na mahali. Kwa hivi akijepa, akivunja, akimaliza hili na hili, hoge. Basi hana mishauri yao. Wait, Rambi, yetu ya hapa. Kulingana na vile ameshambulia Rambi, habari ya kijana amekuadhimisha sana. Na ripoti inatokana na watu wa Rambi. Na serikali Saidi, eria zahii, eria hii Saidi mpaka Nairobi, Mombasa, Uganda, Tanzania, Somalia, Rusia, China, Arabia, India, anapata habari. Kambi ya Rambi anaye habari yake. Kwa hivi akiwa Rambi yake ya Rambi amewakilisha na serikali, anaamrisha na umoja ya taifa ya ulimwengu ili za kushariki ya kupanga vijana sisi mambo ya hapa anawakilisha na rangi nyingine. waende akiwa ni makosa atashitakiwa, akiwa mwamini akifanya mabaya atalipiwa pesa yako.
Gracias. Thank you. Jambo.
Jambo.
My name is Sammy. I'm born in Kenya. My mother is Kenyan woman. My father is Kenyan father.
So, you are here.
It's good.
There is no any problem. There is no any problem. Asumani! He's my best friend, this guy. But myself, smoking cigarette, I cannot enter in my friends.
Where?
You see, there is... I'll show you. You are from where? This guy who Mr. Henry from Ghana, Mr. Henry for Arsenal guy, Arsenal. You know about football? You don't know. Arsenal. Spires, Beckham. In Kenya you meet me. Groba. My dear friend, I'm here from Ibon until now. You are from your country, from you were born until you have your engine. Is it?
Yeah.
I know English. I'm a teacher. Lamb guys, lamb boys, Malindi High School. And I love all my people. When I get money, I go to drink with my students. I love them. Them, they like me. They like this. Say to me, I tell them, they catch me. We love you. No, teacher. I want you to fuck me. Teacher. This is talking. My students, three, my students, pregnant to me. Pregnant. From my penis. You see? So, I know what I'm doing, and I know what I'm doing. They know, and I know. We shall meet next time. I want to show you the thing which I'm using for this. You call it. If you eat, inaitwa chakula. You know chakula? Chakula. Mangiare. You know mangiare in Italian? What tribe you are in there? Manake, I'm Italian. Me Italian, Duman, Italian, Kenya, but niente, uno, mugo, padi, uno, niente, gabi, gabeto, Italiano, io, va bene, vieni. Come sei? They know me. Italiani, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, dieci. Asumani! The boat man. Hey, no me. Asumani, una boti, boy. Asumani.
Hello.
Una boti.
What now?
Sasa. Manna, uku. We want to travel. Let's go to check somewhere. I want to, you know myself, I'm rich man, as Italian like you. I can spend you to Spain and I'm in Italy. I'm giving you my money. You go to spend my money, then you come in Kenya. You see Tanzania? Is another country. It's Benjamin Mkapa was it the you see? Now there is no that right president there. It's Kikwacha. You know the president of Tanzania this moment? No. Let's go to news. Government. I'm a government people. I don't know English, but I can talk to you and I can tell you about German. And I like people like you. If you can teach me English, I'll be good man in your life. I'll show you where life coming and where life going. Except my God. Is it? Except my God. I cannot affect my God in my life. My God. effect in my life. Is it? You know about him? No. No. Who was good Bosnia, Sarajevo, and God. When God says, the rain goes in 40 days. So, build your house. Are you understanding me? You understand me? Build your house. And okay, he built, but God tell him not to build for your people, but every animal, too. You see? your name is calling what? Your name. Not purpose, your name. This moment, I'm telling you how, what is your name? Prayer. My name is Sam. S A, the committing M Y. Blair. You'll meet me until in your heart. I love my Jesus. I'm Christian. And I love my Jesus. I die with my Jesus. Thank you. I love my Jesus. I love my God. I love my Jesus Christ. And when I'm going, he knows where I'm going. I love I'm Christian from PCEHF, Presbyterian in East Africa. Sincere talk. Am I cheating? I'm born in church. This year. You are numb, but I'm born in church in America. My mother, my father. They leave me in Africa 1989. In South Africa. I don't know where I'm going. I be crazy man in South Africa for 6 years. I'm come to Tanzania for 1 year. Then they bring me in Kenya 3 years. Kibaki, President Kibaki. He saved me in my life. And I love this president of Kenya. But I don't know my life where it ends. My God knows. My God drive my life. Again. This moment, if you ask me to go out of this Kenya, I'll be the first people who obey your country. He left me this area, fucking area, guys. Get I cry. And I like. Let's go anywhere. Let's go. come. I want to. I want to show you the thing which is myself. Joe. Come.
There. You know this. You see down there.
Not too far. So you like what? You like what? You are my friend. My name is Sammy. What is your name? You see me cold. I'm not smoking. I'm not doing anything. So I want you to see me there. I want to see, there is something like a soil, people, is like a cigarette, tobacco, you know tobacco? You cannot go far. You cannot go far from here. I'm your friend, I'm your brother. I'll take you like my brother. But I'm using that thing. Not too far from here. Yeah. Let's see that thing. Then you turn here. You sit here. No, don't take it. I'll take myself. I take my soul. Don't take it. You just check on your face. And you see it. If you don't like it, don't like it. If your people like it, let him like it. Am I talking English? Okay, that's me. Don't touch it, but check it. Is it good? As a cigarette. If a woman. Don't let you kill me. Don't put my name to happen. As a big virgin. And fuck.
Naraka.
But then the whole time don't go now. As a big virgin. You want to fuck her? From Pate Island. Pate Island, Swahili people, but Portuguese commanding. If you want a history, you follow me. If you want a history from university in Nairobi, you follow me. Eden Rock. If you want a history, everywhere in this Kenya, Eden Rock is not my country, but my job. This is commissioner, we meet there, and now we meet anywhere. Don't trick me, and you fear to me, no. But, let's go there. You know this? No, I go then I meet you. You see the support of the Kenya Power Lighting there. Support like this one. The second one you see. So I'm going then. So wait a minute. Your name? My name is Sam. You remember? Mm-hmm. Okay, I'm coming. And I bring. I'm coming. I know what I'm doing. You know what I'm doing. If you want me and you to fuck your woman, you fuck until tomorrow. Yeah. Rastafari.
I'm coming. Don't move. Don't move. If you move, you get me American. American, what call in America? But wait a minute. Too many.
Ronaldinho is my child, and I love him. And I love him.
Thank you. Bible.
In this area, no problem. I love people of Lamu. My place is in Teketone. And I love my children. I love my church. I love my children, I love my church, and I love my family. And I like them. You see? So, when I'm here, I'm equal. Me, I'm a tourist from Malende. I can show you so many things in this land that people of land, they can show you. You have a camel? You want me to buy you a camel?
Don't worry.
Want to drink a soda? I'll buy you. Don't worry about it. You know, people say, Mzungu have money, but Africa have my in Kenya, not Tanzania. Tanzania, this moment is Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa was disappeared for that seat. You know? Kikwete. Mr. Kikwete. He was the president in Tanzania. Tanzania bar. Am I with you? Mm-hmm. I'm educated from Njoro. Egerton University. 4 years. So I know English. I know science. Kenya Science in Nairobi. Kawangware Road. I'm educated there. And my home is there. So I'm using my mind. And I'm using my talent for people. I'm a Rastafari. My friend, I don't know your name, but if I know your name, I can tell you one thing. Life, human rights, human rights. I'm not here to tell you give me money. No. No, and I cannot. Yourself, you can go to your country, you send me money. Yeah? You send me money.